press one.
Wakunze kera hose ubu yicaye imbere yawe ungira bumve reba mu maso kiri kikuza ntutinye sinagutaye jyewe ndagukundira ntabwo ndagukomeza binaniye kati ikiganza cyanjye ngwino tujyane ngwa ku mutima shira nyumva narekurayo natobikana
amaso atabona sikure y'umutima umwana nakunze tukiri bato
sinshobora kukwanga
oya Sugira kurira
Oya ma Oya ma Oya ma Oya ma
Oya ma
Oya ma Oya ma Na wundi na bonye Duma yawe Kandi na wundi nikese mbere Tangerine kinz ngumusange tunyagera ndyame ku ituza
magana yabo tuhurana n'ukundutira amerika no mugura inawa kugimbere
si shidikanya kahuru nitiza kakaririmbo
twadirimba ka esubu wabyumva
oya
ndabunda gukomeza binaniye
Ati chikanza cha